You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nambarka anshuuruhu ama taxi file nambarku waa muhiim sida taariikhda dhalashadaada oo kale ee marka aad Australia aad joogto oo waliba aad ka shaqeynayso. Nambarkan ayaa amaba qorshahan ayaa waxa Australia uu ka soo shaqeynayay wax ka badan 80 sano isagoo ay soo qaabaysayna xafiiska anshuuraha. Waxa hadaba nambarkani ama nambarkan anshuuruhu uu isagu u qaab egyahay marka la eego dawladaha qaarkood waxyaabaha ay isticmaalaan. Danka Mareykanka waxa loo yaqaan American Social Security Number, balse nambarka hadaba canshuuruhu waxa aad u yahay mid loo ilaaliyay oo loona xadiday adeegsigiisa. Nambarka canshuuruhu ama taxi file nambarku waa muhiim marka la eego qofka hadaba aqoonsigiisa, taasoo laga maarmaan ay tahay inuusan weligii iska dhuminin, sidoo kalena uusan la wadaagin cid kaleete marka laga reebo mas-uuliyiinta xafiiska canshuuraha haddii markaasi ay u baahdaan oo ay weydiiyaan amaba cid kaloo arintaasi si toosa ay u khusaysa ay marka u baahato. Gunnar Kabish oo ah maamulaha mid ka mid ah xafiisyada ugu waaweyn ee dhanka canshuuraha iyo xisaabinta ee waddanka Australia waxa ay tiri markaasi taxi file nambarku waa shay dawladdu ay ku ururiso canshuurta ay kagana ururiso dadka iyagu markaasi shaqeeya. Gunnar Kabish waxa ay leedahay qof kasta oo isagu hadaba shaqeeya oo Australia ka shaqeeya si guud ahaaneed waxa ay yihiin kuwa bixiya lacagta canshuurta. Lacagta dawladdu ay ku ururiso taxi file nambarka ayaa waxa ay tahay lacag si wacan loo adeegsado sida ay cadeynayso Stephanie Kerdish oo ka tirsan macadka canshuuraha.
The money is used by the government to provide a whole lot of different services, the roads and infrastructure and that sort of thing that we see, but also things like Medicare services, hospitals, etc. So if you find yourself in need of those services, your tax has already been a contribution to those and then you can access those services usually for free.
Lacagtan taxi file nambarka lagu ururiyo waxaa isticmaasha dawladda iyada oo lagu bixiyo adeegyada kala duwan dhamaan sida adeegyada jidka iyo sidoo kale kuwa kaabayaasha iyo kuwa iyagu markaasi aan arkayno iyo kuwa sidoo kale ay ka midka yihiin adeega Medicare-ka iyo isbitaalada iyo wixii la mid ah. Sida daraadeed haddii la fahantaadu aad is aragto inaad u baahan tahay adeegyadaasi canshuurta laga qaado waa ay ka qayb qaadataa adeegyadaasi marka sidaa daraadeed waxaad u leedahay xaq inaad arinta aad hesho inta badanna waxa ay noqotaa mid aan lacag ahayn. Ma adka in la samaysto taxi file number ama nambarka canshuuraha. Dadka iyagu baasaboorka ajnabiga ah wata ee Australianka ahayn iyo sidoo kale deganaanshaha waddanka kule iyo dadka fiisooyinka waqtigoodu kooban yahay ku jooga waddanka sidoo kale iyaguna waa ay samaysan karaan iyagoo adeegsanaya waliba online-ka. Dadka Australia ku dhaqan waxa ay codsan karaan nambarka canshuuraha ama taxi file nambarka iyaga oo markaana ka codsan kara amaba ka soo furan kara boostada Australia halkaasoo su'aalo yar lala yeelanayo taasina waxa ay tahay adeegaasi midkii lagu siinayo lacag la'aan. Markii hadaba aad dhamayso habkaasi buuxinta oo iyada oo wax arqalada aan lahayn aad dhamaystirto taxi file nambarkaaga waxaa lagugu soo dirayaa cinwaankii ama adreeskii aad qoratay ee aad ku buuxisay foomkaasi inta badanna kama bato 28 maalmood. Dadka Australia iyagu waqtiga dhow yimaadeen haddii ay u baahdaan in ay furtaan ganacsi waxa ay sidoo kale u baahanayaan in ay taxi file nambarkaasi ama nambarka canshuuraha ay furtaan. Dhinaca kale lambarka canshuuraha ama taxi file nambarku marka aad shaqo helayso ama aad shaqo bilaabayso waxa ay tahay in aad u gudbiso kambaniga amaba cidda aad shaqada u bilaabayso. Haddii aad siin weydo nambarkaasi dambi ma aha mararka qaarkood, balse waxa ay tahay mid halkaasi ciqaabo amaba ganaaxyo aad ku mudanayso. Sida qofka aad u shaqeynayso ama kambaniga aad u shaqeynayso oo kaleete waxa xil ka saaran yahay in lagaa gooyo canshuuraha dawladdu ay kugu leedahay. Taasi marka waxay ku qasbaysaa kambaniga aad u shaqeyso ama cidda aad u shaqeyso inay iyagu qiyaasaan oo weliba qaybta ugu badan amaba qadarinta ugu badan ay kugu dhuftaan lacag badan lagaa gooyo marka iyadaha. Isla markaa haddii marka kambaniga aad u shaqeynayso ama shirkadda aad u shaqeynayso aadan u gudbinin taxi file nambarkaaga markaasi waxay awood u heli karaan inay iyagu ka gooyaan canshuurta adiga lagugu leeyahay iyagoo kugu dhufanaya waliba 47% markaasi taasoo markaana ka dhigaysa lacag badan inay ka go'ayso dhinaca kale ee shaqooyin badan inaad ka shaqeyso ama shaqadaadu marar badan ay isbedesho taasi wax dhiba kuma aha marka la eego nambarka canshuuraha baahina kuma qabanayso ama uma baahnid in aad taxi file number kala duwan aad shaqo kasta u soo furato kaliya waxaad u baahan tahay waxay tahay in aad hal taxi file number aad yeelato shaqo kasta oo tagtana ka uun aad u gudbiso waa sida ay leedahay Stephanie Credish
Once you get a tax file number that's yours for your working life or for the time that you're in Australia here working. So you get one for your life and for every employer that you might have, you give them your tax file number and they will report tax that has to be paid on your behalf to the Australian Tax Office.
Isla mar ahaantii aad hesho hadaba taxi file number-kaagu kaasi adi ayaa iskale inta aad shaqeynayso noloshaada amaba inta aad Australia aad joogto oo shaqeynayso sida daraadeed markaad hal taxi file number aad hesho waxa aad siinaysaa qof kasta ama shirkad kasta oo aad u shaqeyso waxaad siinaysaa taxi file number-kaaga markaasi waxa ayna markaa ku soo report gareynayaan lacagaha laga gooyay ee markaana adiga ay kaaga gooyeen oo ay u gooyeen xafiiska canshuuraha. Waxa kale oo muhiima marka la furanayo nambarka canshuuraha in uu noqdaa nambar isagu markaasi markastaba aan isbedelaynin marka la isticmaalayo oo sidaad u furatay aad u isticmaalayso adoon nambarkiina waxba ka bedelaynin sidoo kaleetana magacii iyo macluumaadkii aad ku buuxisayna marka aad isticmaalayso aan waxba ka bedelaynin oo sidii lagu diiwaangeliyey u adeegsanaya. Isagu arintaasi ka hadlayana Lori Noel ayaa waxa uu sheegay in arintaasi taxadarkeeda ay muhiim tahay.
One of the things we find is that sometimes family and first names can either be transposed or have multiple spellings, especially where it's a language where the Latin alphabet is not used. So this can trip people up when they're using a tax file number, say in filing a return or a business activity statement, and lots of other ways as well. If the name and the details submitted don't match the ones that are already on record with the tax office or with a bank, it can cause problems. So it's important to
get those details right and keep them consistent. Waxa weeye in mararka qaarkood magaca qoyska ama magaca qofku labada midkood in korbadhan loo gadiyo amaba qoraalkiisa loo bedelo. Taasoo waliba ay inta badan ay ka timaado luqooyinka iyagu aan adeegsanin qoraalka laatiiniga. Sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa taasi inay khalad keento markii aad adeegsanayso taxi file number-ka. Sida marka aad canshuur celinta samaynayso ama warbixinada aad qorayso. Dhanka canshuuraha khuseeya. Haddii magacaasi ama xogahaasi khuseeya nambarka canshuuraha haddii aadan ku dabaqin sidii markii hore lagu buuxiyay marka la buuxinayay ama sida bangigaaga macluumaadkiisa kugu qoran aynan waafaqin dhib ayaa markaasi ka iman kara. Sidaa daraadeed ayuu yidhi Lori waxaa muhiima in aad dhammaan tafaasiishaasi si saxa u haysato una isticmaasho. Lowry ayaa intaa ku daray isagoo sheegay inaynan muhiim ahayn marka la eego taxi file number-ka mas'uuliyiintoodu inaynan kala jeclayn inaad hormariso magacaaga ama magaca qoyska marka aad buuxinayso balse ay tahay muhiimadu in aad si saxa u qorto wixii lagu buuxiyay. Waxa kale oo iyaduna sidoo kaleete daryeel in la siiyo ay tahay iyo weliba dadaal marka la gelinayo nambarkaasi oo la codsanayo ama taksigi la xareynayo nambaradaasi in si taxadar leh loo geliyo oo aan la kala horeysiinin. Dhinaca kaleete, taxi file number-ku waxa uu ka kooban yahay 9 nambar, iyadoo taasina ay muhiim tahay in si saxa loo adeegsado.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.